Fati o wite o wadi duubi nayi ni ko sera o mo joodi o mo hebadu konna worbe warabe no jamamo kano woni jangal gal ciagal mudum huunde fuulana wada jonde makko de endan wala mo faami dum bay seeda kanko Fati o
ko sambaaki
illa debbo seraama himbe hewbe no gadana mo darde bole min mi wurtoke suudu dewgal an duubi nayi ni de goddo wari wadani kan filla dewgal illa o haalani kan wakkati mo o warta de ni wakkati on yottike do o wurtoto berne an hana gam e galaano min ba telephone neddo noddi kan wadani kan haala bola listi noir gattay mi numero
mo so yana salam bashi listi noir
be kewi kam e rewbe laati no tawa e lay de chatalde gallude maradi yorno halima isiya ngado yeterji e radio holliri o wi jaati hewbe rewbe certe ben no garto makko gabbate o yemere dun en no haani jodorade hakkunum de worbe worbe tumo en jama dun de ko dewlta dum ben
yanzu misali
misali de gorko wi debbo cerwaado ni wi ataka wi ifala rewbe hewbe no gaddana kan irbo taali di gan imi hirda e mabbe aran ni fu imi hala nabe de gon gacce mabbe no ga ayofi bannu mada e gorko a holli gorko ko an ada wodi talkaako na ada wodi haajuuji gon gorko hokkuma gorko hokkataama ko mudum bulu rewbe ceraabe kambe ni gonno podano ko e mudde sador maaji di
Sani Ibrahim John Sudunon o wi bandra mako worbe ko watto dun enda ko heewi e mabbe fu miltana ni debbo se serama fu kan on wodi gacce sanne
mutani adalci ne basi
ni be adilare ngoni gala no gatta hande gacce rewbe wana no yi e tawi du development de duudal gacce mum fu wana na to worbe be burde rewbe do dewle hemre la soji nayi on fu gacce on wana na to worbe dum nimbe du gala kokki darja rewbe dewle tebe cerebe sabu be bitana be do gala jikkuji lobbi non wadi ko njofa tawi du gere mabbe gorirabe mum mayi denne nimbe tinno wadde adilare
arqin adalci
ele jande meden do rewbe famarbe mawbe fu no tumire wi'e jikkum woda wadi ko hebata dewgal dundu kono himbe kay won ko bonto inde mabbe ko heewi fu kanon woni ba ko non wadi hew mabbe fu no dara dartinade gam wadde ngurdam mudun en kessam